exclusive from ZambianMusicSide.com. KNB Records.
Hello, hello, Achan. Jesoga, she's on this one. Max G.
Young Sneezy.
Yeah, ni chama dance naichi. Tika fika za tima chidivisa. Plus kwenye titro kanjisa tima babinisa.
Ni night.
Hapa njisa vene tichitika. Ni hit after hit. Kwanza cheba matiliza.
Ni night.
Olo nyimbo chet kachosa. Ni shiwa zai kondia na iwa zai chonga.
Ni night.
Arwa kebdi ndisa tiliko. In fact revo ya tilipo wanaichonga.
Ni night. Hela, 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 hela.
Zinati napanga kudala. Watu na mafans bana pampa mo kudala.
Ni night. Hela, 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 hela. Hey, hey, ni night.
Hello, hello, acha.
Yeah. Hello, hello, acha.
It's a phone, say ni night. Yeah, it's a telephone, ni Nike. Ma fans kupaka beba timvela nice.
Ni night.
Yeah, bama timvela nice. Suona bama jumpa is at kagwila. Mikey Chalila, fakani dance, I dress to kill, so tambani swagi.
Ni night.
Ni nomo kubalangi za machiki. Wazakazi babuanji, send patali badi. Bama sala batika mbatika pita. Hapata fika, biggie man paipa. We all about the cash na kuwa vinisa. DJ kako volume, nifuno basi visa. Tika fika, za tima chidivisa. Plus kwenye titro kanjisa tima babinisa.
Ni night.
Hapa ndisa vene tichitika. Ni hit after hit, kwanza cheba matiliza.
Ni night.
Olo nyimbo chet kachosa. Ni shiwa zai kondia na iwa zai chonga.
Ni night.
Arwa kebdi ndisa tiliko. In fact revo ya tilipo wanaichonga.
Ni night. Hela, 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 hela.
Zinati napanga kudala. Watu na mafans bana pampa mo kudala.
Iseni soche mweneva matilizila. Ngati tilipa bana muneva matipingila. Ndisa tiliko ndisa tima chijivisa. Bavina tuni yatu ndisa tima bavinisa. Niara kebiva maziva tikafika. Sitipezeka blog wifedia itipangika. Mwene tilili tikavala bama tota. Hapa ndisa tiliko bamuna wadropa. Kutipeza ise boy ni fiziko. Muzamba kufopa batife tikaliko. Ni team swaga ndiye ene ye iliko. Ni Nike su. Na iso kolola ma people.
Tika fika za tima chidivisa. Plus kwenye titro kanjisa tima babinisa.
Ni night.
Hapa ndisa vene tichitika. Ni hit after hit. Kwanza cheba matiliza.
Ni night.
Olo nyimbo chet kachosa. Ni shiwa zai kondia na iwa zai chonga.
Ni night.
Arwa kebdi ndisa tiliko. In fact revo ya tilipo wanaichonga.
Ni night. Hela, 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 hela.
Tinapanga kudala. Watu na mafans yeah. Manapomba mo kudala.
Patupiti kavala kaya nizinga tipini. Aina majema back pocket na kodini. Mutu pari bebe bero chavala mini. Twari bele loko uwa weekend itipe chapini. Patupi black black epo yole mbe wa Nike. Niwoneka fresh moon post na ma eyes. We dress to kill na wa DS na ma guys. Itini pale voi na vana chonga monga Nike yeah. Na mafans vanapomba mo kudala. Kwe ma big team nifueyo satelela mudiala. Ni Nike Nike chitatosa machonga ka. Kiva panga busy estate itapona ka.
Tika fika za tima chidivisa. Plus kwenye titro kanjisa tima babinisa.
Ni night.
Hapa ndisa vene tichitika. Ni hit after hit. Kwanza cheba matiliza.
Ni night.
Olo nyimbo chet kachosa. Ni shiwa zai kondia na iwa zai chonga.
Ni night.
Arwa kebdi ndisa tiliko. In fact revo ya tilipo wanaichonga.
Ni night. Hela, 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 hela. Hey, hey, ni night.
Zina tinapanga kudala. Watu na mafans wanapanga mo kudala.
Ni night.
Hello, hello, Achad.
Hello, hello, Achad. It's a phone, ni Nike.
Sun Power, Kanyama. Flyman, boss, wa Ken Dola.
Ni Nike.
Timara KB, yo Spider. DJ Night Walker.
Ni Nike.
Ken One, Don Malu. Nabene Bob Selassie.
Ni Nike.
J-Hope, Ja People. Nabene Gangsta Shots.
Straight out from ZambianMusicSide.com.